Ukiwa area kabakteria kupati waga sheria. Na sijasema later waiter leta bia. I'll just key instruction is simple and clear. Watu wako single wa mingle by dear. Kienyeji waga damu pia. Kwa kanisa ndio unasinzia. Ukifika club unajisikia unadai kunywa Hennessy na bila ujalipia.
Unaweza spin hit DJ na see lighter. Ukija sight in short head upigwa sniper. Tia gas Kalonzo ni nuai wiper. Rusha tia gas na hype no tears hapa. Sa zingine sipo wakuja na fujo. Sometimes unakuja unatoka ukiwa na funzo. Sometimes unakuja unatoka shori ni kuro. Sometimes kwa shida hukuja zikiwa plural. Siri ni moja ribu jiji jenga rural. Anza na gang maliziwa ikiwa bureau. Randa mtaa na tuwa tupige Europe. Na coin hii beat ni na sound
kama nikiwa hiri ya kabakteria kupati waga sheria. Na sijasema later waiter leta bia. I'll just key instruction is simple and clear. Watu wako single wa mingle by dear. Kienyeji waga damu pia. Kwa kanisa ndio unasinzia. Ukifika club unajisikia unadai kunywa Hennessy na bila ujalipia.
Kumbenga 50 ni mtoi wangamia. Niko 50-50 kanta kamia. Mama mia mia ni mimi unakalia. Joseph pata faith ndo katoko na Maria. Nakata maji na stick wakatia. Matenge aliwanza ndo kaanza kusinzia. Kona ishu bigi basi leta my idea. Julada spoon feeding ilianza na silia.
You snooze you lose. Mini bone champ I can't fucking lose. Na wapenda wote bana mi siyezi choose. Uki choose ni choose. Na mbona fast body kuja last kwa class. Na ye utaka puff na pendi kupass. Alas, kwanza sikiza verse. Tujue niko diverse. Na flow barabara, nika niko bypass.
Nikiwa area kabakteria kupati waga sheria. Na sijasema later waiter leta bia. I'll just key instruction is simple and clear. Watu wako single wa mingle by dear. Kienyeji waga damu pia. Kwa kanisa ndio unasinzia. Ukifika club unajisikia unadai kunywa Hennessy na bila ujalipia.
Mbona 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 daddy yoen aliwacho na jui mbona. Mim sick juu ya beat na sitaipona. Niliwa track fan na katan mona. Jene za kuita dogi time unabona. Alidai ni mkate juu ni na lofa. Reason sina deni mkwangalona. Mkwangaloda juu niko na kiboza. Boza.
Umeshona seangori unenda kona. Unaringa juu ya msupa kumbe mindoona. Mtoto wa baraka mimba mimi ni tebola. Mimi ndiyo baba ya ufadha ni tedona. Tankare uteka wenye makere. Kweli kuna kijana ataki sugar madere. Nyerere angekuwa bongo ingewezere. Ushesikia jina mbuzi ukose jina sherehe.
Nikiwa area kabakteria kupati waga sheria. Na sijasema later waiter leta bia. I'll just key instruction is simple and clear. Watu wako single wa mingle by dear. Kienyeji waga damu pia. Kwa kanisa ndio unasinzia. Ukifika club unajisikia unadai kunywa Hennessy na bila ujalipia.